ngapi manze nilikusho history ya pombe uache.
Wacha manze.
Oh, ama nishiro.
Shiro mwicha.
Wacha pombe manze, wacha pombe.
Tusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one god tuna kill me better. Miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapa. Leta kinare ni kusepie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam. Po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam. Sijasema nyam. Juicy once na si twice. Kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at first. But sasa si mi advice. Sindo yangu verse. 12 bars. Kani das. Unalipa cash. Usijoka reverse. Chunta cast. Na ntapiga pass. Kwa wangu matak. Sauta love. Sini
advice. Miusi ni advice. Usini advice, miusini advice, miusini advice. Usini advice, miusini advice, miusini advice.
Pereka mshene huko, sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Miusini advice.
Pereka mshene huko, sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Like a boss.